ufanele ukudunyiswa ngabantu. Angimbonanga ufana naye. It's a very simple song. Hey, my attack. My attack.
My attack.
City, my attack. Tala was in Sugusa.
Bye.
ngiphethe wena uphake ithuna likwazanga ukugcina Jesu abanye sebekunyamfulela kodwa bayazi imfihlakalo kodwa bayazi imfihlakalo Oh,